down every time. You are living a life which is too difficult. You don't have money. You don't have, you are discouraged. But your changes depend on you. If you want to get up, you can. If you see that you are tired of that life that you are living right now, you can decide and you can move on. That's why I said Jesus can make you go up.
Nimechoka maisha ya kuonelewa. Nimechoka maisha ya kufinyiliwa. Nimechoka maisha ya kuwa chini. Nataka Bwana Yesu aniinue.
Akamchukuza na wewe uyamini haya maneno yatatoka.